sodatama ontu sidurana batu muti budda pula ke kanunabu ayana nukangala siyero unda nurata taul finike nurata tawayanike nurat moi nukadi jena sif sagana orori jedi waka kenya orori jedi nurata taul finike nurata tawayanike nurat moi nukadi jena sif sagana orori jedi waka kenya orori jedi guddaa sana atuuf ergee guyyaa si dhuftu sana dhaganee kunna akka taane atuuf ergee biyyaa titi kan nu galchu magaalaatti kan nu geessu humna ayyaana nu dhaanchisi gooftaa yesuus yerusaalem haara dhaqnee si faarfanna biyyaa titi kan nu galchu magaalaatti kan nu geessu humna ayyaana nu dhaanchisi gooftaa yesuus yerusaalem haara dhaqnee si faarfanna yesuus waaqa sodaatama homtuu si duraan dhaabatu mootii guddaa fuulaa kee kan nu dhaabu ayyaana nuuf dhangalaasi yeroo hundaa yesuus waaqa sodaatama homtuu si duraan dhaabatu mootii guddaa fuulaa kee kan nu dhaabu ayyaana nuuf dhangalaasi yeroo hundaa nurraa taata ulfinni kee nurraa taata wayyaanni kee nurraati mooli nu gadi jenna siif saganna olol jeedi waaqa keenya olol jeedi nurraa taata ulfinni kee nurraa taata wayyaanni kee nurraati mooli nu gadi jenna siif saganna olol jeedi waaqa keenya olol jeedi.